Sinombulelo ngayo longayo inyweba enkulu yoba singahlangana sonke kuba sive ilizwi lakhe size sisikeleleke ngokutsha.
If I am to express what my powers of observation tell me,
ukuba bekuyawumela uba ndibonakalise into amandla okubona kwam into andixela wona ngoko benokubeka oku kanye ekuqaleni kwesi sifundo kuwo wonke umhlangano apho uThixo athetha khona nathi izinto ezithile ziyathethwa ezibaluleke kakhulu. Ndiyancwina ngabo bonke abo bebengekho nina abathe mhlambi bahlala apho mhlambi ningangakuva oku kakuhle kakuhle kodwa kuyinxalenye nje yokwakheka ngokomoya ukuba wonke umntu ave into enye ngexesha elinye hayi kumlomo wesibini kodwa ngenyaniso kuyakhiwa kwakheka phantsi kokuvakala kwelizwi likaThixo kwaye mna ngokwam kungangcono ndibe nomhlangano omnye evekini apho wonke umntu axhamla kuwo ngaphezu kwemithathu echithachithakeleyo. Ndiyaqaphela ukuba bakhona bangakwazi ukunceda oko ngenxa yemisebenzi oko ke akunakubalekeka kodwa masibuyeleni kola thando lokuqala size sibeke isenzo sikaThixo kuqala kuzo zonke imeko ngokuba uThixo ukufanele oko kwaye kosincedisa uba senjenjalo uThixo uya kuvuza oko. Sivile izinto ngokuhlwa kwayizolo uba wonke umntu kumele ave ngokulula nje kubalulekile ngokugqibeleleyo kubalulekile ngokuba ndoyisekile uba imfundiso ifikelele ekupheleni kwaye uThixo ufuna ukusenza abantu abo bahamba kwiindlela zakhe kwaye iindlela zakhe zingokwelizwi lakhe. Akekho umntu onokuthi ndihambe ezindleleni zikaThixo aze alishiye ilizwi ngasekunene nasenxele. Iindlela zikaThixo zisoloko ziselizwini likaThixo kwaye iingcinga zakhe kakuhle kakuhle yonke into ayenzayo iselizwini lakhe. Ngoko yanga ngasinika inceba uba sikuthabathele entliziyweni size siginye. Ndandiqhubeka kule ntseni kwileta ebheka kuTimoti kodwa kuqala ndithanda uthetha oku njengokukhawuleza oko sele sikuvile sonke kuIsaya isahluko samashumi amabini anesihlanu sifundile phayana. Oh Nkosi, wena unguThixo wam. Loo nto yinto emangalisayo entle. AwungoThixo, unguThixo wam. Obu budlelwane oluqhagamshelwano kunye noThixo, oh Nkosi, wena unguThixo wam, ndiza kukuphakamisa, ndiza kudumisa igama lakho ngokuba wenze izinto ezimangalisayo. Sikuvile kwangaphambili linye kuphela ixesha ekwathethwa ngalo ngokuvakalayo kwakuba emnqamlezweni eCalvary kugqityiwe. Yonke into emangalisayo uThixo ayenzileyo ngalo lonke ixesha usukela kuAdam ayinakufaniswa nento eyenzeka eCalvary ukuba yonke into uThixo awakhe wayenza uyikhombe eCalvary kwaye into uThixo enzile ukusukela ngoko ziziphumo zento eyenzeka eGolgotha. IGolgotha ngummandla ophakathi naphakathi wokholo kumnqophiso omdala nomnqophiso omtsha, ukutsho ke intlawulelo, uxolelo, usindiso, ubabalo, ubomi bungunaphakade. Izinto ezimangalisayo zenzeka eGolgotha. Inkosi yavakalisa, kugqityiwe, kwaye emva koko kubhaliwe amacebo akho akudala athembekile ayinyaniso.
This is our God, Lord.
Lona nguThixo wethu, Inkosi. UnguThixo wam. Xa uThomas wabona Inkosi emva kovuko, wavakalisa, Nkosi yam noThixo wam. Kukuphela ngumntu othe waqonda ukuba kwenzeka ntoni eGolgotha onokwenza oku. Amacebo abaprofeti akudala ayexeliwe kwangaphambili kuye ngesiprofeto athe azaliseka. Wenzile waze waphumelelisa izinto ezimangalisayo, lubaba lolunjani. Sonke sifundile ukwenze ngokuthembeka nangenyaniso. Emva koko sifundile ukuya kufincela ukufa eloyisweni, kwaye Inkosi uThixo iya kuzosula zonke iinyembezi emehlweni abo, kunye nokukhalinyelwa kwabantu bakhe bususwe kulo lonke ihlabathi. Ngokuba Inkosi ithethile, leyo yinto emangalisayo. Kukhona ukungafihlisi okunjalo emazwini kaThixo. Aluqobo, ayagqiba. Inyaniso nje inye kuphela ephilileyo ekhoyo emhlabeni ivela kuThixo. IkuThixo impompoza kuye, ikhokela ibuyisela kuye, kwaye ifunyana kwabo yena ngokwabo athe wahlala ngaphakathi kubo. Asilulo uqobo lwethu, kodwa sithe samkela amazwi kaThixo njengeqobo kwingaphakathi lwethu. Kwaye ndithi kuwe ngoku, kubalulekile ukuba ukholwe ngenyaniso njengoko satshoyo isibhalo, kwaye hayi kuphela oko kodwa ngokunjalo ukuthetha ngendlela ilizwi likaThixo elithethe ngalo, okanye ngendlela Inkosi ethethe ngayo elizwini layo. Baninzi abalungileyo entliziyweni ukuba bakholwe ngendlela esitsho ngayo isibhalo. Emva koko xa kusiwe ekuthetheni, bathetha bagqitha isibhalo. Ukholo lwethu kumele luvumelane nento uThixo ayithethileyo elizwini lakhe, ngokuba olo lukholo njengoba sisitsho nesibhalo. Kwaye Paulus uthi, ndiyakholwa kungako ndithethile. Kwisahluko zamashumi amabini anesithandathu umbuzo uyabuzwe ngoku, ozawudityaniswa nomqolo wamashumi wesibhozo kwisahluko samashumi amabini anesihlanu apha ithi, abafileyo bakho baya kuphila, izidumbu zakowethu ziya kuvuka. Vukani nimemelele, nina bahleli eluthuli, kuba ngumbethe wezikhanyiso umbethe wakho. Nehlabathi liya kubakhupha abangasekhoyo. Ewe, nditsho nabaprofethi kumnqophiso omdala bakcela ngevangeli kwangaphambili kangangoko kunokwazeka. Ingaba bafileyo bakho bawuvuka na? Ewe, bayakuvuka kwakhona. Kodwa kwakumele balinde athi afike lo onokususa amandla okufa. Kwaye yinto eyenzekayo leyo, yena inkosi phezu kobomi nokufa uzile waze wasusa amandla okufa kuze nokonakala kwaziswa ekhanyeni. Masithi mhlawumbi ngokukhawuleza sifanise le ncinga inye malunga nesigqubuthelo eso ngoko siyawuthi sisuswe kumnqophiso omtsha. Ngu-Isaya isahluko samashumi amabini anesihlanu umqolo wesixhenxe. Aginye kule ntaba umphambile wesigqubuthelo esizigqubutheleyo izizwe zonke, nesigqubuthelo esizigubungeleyo zonke iintlanga. UPawulos uyabhala malunga noku ncwadi yesibini kwabaseKorinti kwisahluko sesithathu usuka kumqolo weshumi lesine. Zesuka noko zaqaqadekiswa iingqiqo zabo kuba nanamhla sisahleli kwa eso sigqubuthelo ekulesweni kwawo umnqophiso omdala singabhenqwanga, nto leyo ke ibhangayo kuKristu. Ke kusuke kwada kwaba namhlanje kusithi enikeni kuleswa uMoses kusuke kubekho isigqubuthelo enhlizweni yabo. Ke enikweni ithe ke yona yabuyela enkosini sosuswa kuphele isigqubuthelo eso. Inkosi ke apho kukhona umoya wenkosi kubakho inkululeko. Inkosi ke inguye umoya. Thina ke sonke sinobuso nje obubhenqwe isigqubuthelo sibukhangela njengokwasesipilini ubuqaqawuli benkosi senziwa similise okwalo mfanekiso sivela ebuqaqawulini sisingise ebuqaqawulini kwanjengokuvela enkosini engumoya. Isigqubuthelo sisuswa kuphela apho abantu babuyela kuKristu. Kwaye siyazi ukuba nangaphezu koKristu kwakukhona isigqubuthelo kwabaninzi. Ngoko ke kubhaliwe isityhilelo sikaYesu Kristu awamnika sona uThixo ukuba abonise abokhonzi bakhe izinto ekumele zibekho kwakamsinya kuzo zonke izigaba. Abantu bathe baxoxa malunga nokuba ngubani na uKristu kumacebo nakwingqungquthela nakwimihlanganiso. Bathe baxoxa bephikisana bokuba ngubani na uKristu behamba usuka besiya phaya. Abakhi abasilamkelanga ilitye elihle elembombo bakhubeka kulo baze abayazi ukuba mabalibekephi. Babemfamekile kodwa ngoku siphila kumaxesha azukileyo esitshilelo sikaYesu Kristu. Kweli xesha ngoku akunakufaniswa namaxesha adlulileyo. Yimini entsha lixesha elitsha. Awunakufaniswa ngawo wonke amaxesha athe abakho. Siyazi ukuba kwakukhona ixesha lentsikelelo elalilikhulu ngaphezu kwento esinamava ngayo ngoku. Kodwa kwisitshilelo selizwi, kwintshayelelo yecebo likaThixo, alizange labakho ixesha elinokufaniswa neli siphila kulo ngoku. Xa kubhaliwe apha, nanini xa izibhalo zomnqophiso omdala zifundwa ngokuvakalayo, isigqubuthelo sisephezu kwabo, phezu kwawo amaSirayeli. Kwaye yile mini enye apho abantu bentlanga, amatyeli amaninzi, apho kufundwa khona izibhalo zomnqophiso omtsha, wonke umntu unengcinga yakhe ngoku afunde ilizwi likaThixo. Ngoku sisalifundelani ke ngoku? Ingaba kumele sivele phi na isityhilelo? Ukuba sineengcinga zethu neembono zethu ezigqityiweyo ezifunyanwa kwiingcinga zethu xa sifunda ilizwi likaThixo, siphi isityhilelo somoya kumele sivele phi na? Isityhilelo selizwi siza kuphela apho umoya ukhululeke khona phantsi kokuvakaliswa kwelizwi, kutshilwe ilizwi, kwaziswe imfihlelo, kwaye apho anokusibeka khona kwingqiqo engcwele. Ingabi thetha ukuthini na ingqiqo kaYesu Kristu xa ebhala uPaulus esithi, yibani nale ngqiqo wayenayo kuye uKristu Yesu? Wathi, yabona, ndiza ngokuvakala kwencwadi kubhaliwe ngam, bandenze okulikholo kuwe, owuThixo. Apha sifundile amacebo akudala iNkosi iwenzile ngokuthembeka nangenyaniso. Ngoku kwilizwi esiye saphela kulo pha izolo ebusuku kuTimothi, apha ndithanda ukufunda imiqolo yokugqibela yesahluko sokuqala, emva koko ndiqhubekele ndiye kwisahluko sesithandathu. Okokuqala kuko konke nje kwincwadi yokuqala kuTimothi isahluko sokuqala ukusukela kumqolo weshumi nesibhozo, oluyalo ndilubeka phambi kwakho mntwana wam Timothi, ngokweziprofetho ezandulelayo ngawe, ukuze ulwe ngazo ukulwa okuhle. Unokholo nesazela esilungileyo.
Paul drew the attention of his son in faith,
uPaulus,
whom he led to the Lord.
Watsala umdla wonyana wakhe ngokholo, uTimothi, lo wamkhokela enkosini kwinyaniso yokuba kumele alwe. Kumele alwe udaba lokholo, amkhumbuze ngezithetho zesiprofetho ez awazinikwayo. Ntanda, lonke ilizwi lesiprofetho silinikiwe na konke okuthethiweyo kulo. Kwaye ndiqinisekile ukuba uThixo uthethile nathi sonke. Kwaye xa uPaulus eyala uTimothi ukuba athathe ezi ntetho azifake entliziyweni aze alwe ngazo,
If we want to fight the fight of faith,
ndithanda ukugxininisa oku namhla. Ukuba sifuna ukulwa udaba lokholo kakuhle, ngoku ke kumele sithathe intetho zikaThixo, intetho zoziprofeto sizithathe entliziyweni. Emva koko asizubetha umoya, kodwa sizawubetha iliso lenkunzi ngalo lonke ixesha xa sithathe ilizwi likaThixo. Size silenze ikrele lomoya. Ndiyayifunda ukuze uyithabathele entliziyweni ngokweziprofeto ezandulelayo ngawe, ukuze ulwe ngazo ukulwa okuhle okukhulu. Ingaba siwafumana phina amandla? Ngaba kwinto wena okanye mna endiyenzileyo okanye endingayenzanga? Silifumana ukholo lwethu, amandla ethu elizwi likaThixo esithe sawanikwa kwaye kukuphela ngale ndlela esinolwa udaba oluyinyaniso lokholo ngelizwi likaThixo ekufanele silwe ngalo. Ngabi njalo okanye ayikho njalo na? Kungenjalo sawube silwa ngezixhobo zethu, ngamazwi ethu. Kwaye ndibuza thina, ndibandakanya kunye nam, ingaba singakwazi ukujongana notshaba ngamazwi ethu nangezixhobo zethu? Asinokweyiswa nangalo lonke ixesha? Ingaba utshaba aliyukusihleka na? Kodwa ukuba sixhobile ngesikrwekwe sikaThixo, ngelizwi likaThixo, kwaye singathabatha umzekelo omkhulu wawo onke amaxesha, inkosi yethu ngenkqu xa yahamba isenyameni lwafika kuye utshaba lazama ukumqhatha, lude luthi kubhaliwe. Emva koko inkosi yathatha ilizwi yathi, kwakhona kubhaliwe. Walwa ngesixhobo esingcwele selizwi, wena nam, ngokunjalo asinanto eshiyekileyo, kodwa ligunya elingcwele elo uSathane, isono, isigulo nalo lonke idimoni ekumele lithobe lithozame kulo, sifuna ukulwa ngesi sixhobo singcwele. Emva koko sele iludabi olo oloyisiweyo, ngokuba uKristu sele efumene uloyiso emnqamlezweni eKalvari, kukuphela ngoko sinokuqonda ilizwi elithi ukholo luloyiso. Aluyi kuba luloyiso, ukholo lulo uloyiso oluthe lwaleyisa ihlabathi, oluyalo ndilubeka phambi kwakho mntwana wam Timothy, ngokweziprofetho ezandulelayo ngawo. Ukuze ulwe ngazo ukulwa okuhle, nalo ke nantsi imfihlelo yethu kwentsuku, ukulwa emandleni kaThixo aselizwini lakhe, kwaye ilizwi lithe lahamba ngaphambili kuthi liyaba ngamandla kaThixo kuthi, ukuba ukholo lubambelele entliziyweni yakho njengeankile nasentliziyweni yam, iqhubeka ithi unokholo nesazela esilungileyo.
Concerning faith,
ethe inxenye isigibile yaphukelwa ngumkhombe mayelana nokholo. Kunaku kwenzeka ukuba abantu babe bathe bahlala phansi kokuvakala kwentetho ezingcwele, baza bathi endaweni yokuba bashiyeke emandleni elizwi nomoya negazi, bamne beqinile besilwa kulo, bathe bakubekela bucala uThixo zange avume ukuba sikhululeke nakweyiphi na imeko nangeliphi na ixesha, kodwa abantu bayakwazi ukuzithathela izigqibo. Sijongene neentetho zeziprofeto ezithe zabhekiselwa kuwo wonke umntu ngamnye ongowebandla likaThixo ophilileyo, kwaye kumele siziqonde ngolo hlobo. Yindlela ekumele sizamkele ngayo, kodwa ukuba sizibekela kude kuzo, sizinyanzela, sizisusa elizwini likaThixo, akukho lula ngolo hlobo. Kumele ubekele bucala into uThixo ayithethileyo endaweni abanye abayithethileyo, okanye kumele ubekele bucala into abanye abayithethileyo ukuze ukwazi ukholwa into uThixo ayithethileyo. Kwaye sonke kumele sisenze esi sigqibo. Kwisahluko sesithandathu umqolo weshumi nesibini oluninzi ke lodabi lubhaliwe, uzame umzamo omhle wokholo, bubambe ubomi obungunaphakade owabizelwa nokubizelwa kubo, waza waluvuma uvumo oluhle emehlweni amangqina amaninzi. Ndiyakuthethela emehlweni kaThixo ozidlisa ubomi zonke izinto, nasemehlweni kaKristu Yesu owangqina wavuma uvumo oluhle phambi koPontiyo Pilato ukuba uwugcine umthetho lo ungabi nabala, ungabi nakukhalazela kude kufike ukubonakala kwenkosi yethu uYesu Kristu. Njengoba nakwezinye izibhalo ezininzi intetho yenziwe apha ebhekisela kwixesha xa uKristu aza kubuya ngalo uthwale umyalelo ngendlela yoba ushiye kungenabala, ungabi nakukhalazelwa kude kufike ukubonakala kwenkosi yethu uYesu Kristu. Lo ngumnqweno wam, kwaye ndingathanda uba kubhekiselwe kum ngesiqu kweli lizwi ndithi nje kuphela, Nkosi, nceda mna kuko oku, undinike amandla ukuba ndikukhonze kude kubonakale inkosi yethu uYesu Kristu, uba kuzaliseke umyalelo lowo ubonakale unzima kuwo yonke imiyalelo uThixo awayinikayo emhlabeni. Lixesha lokugqibela elo, kwaye abantu bagqibele kudala ukuba nokuhlonela uThixo, kwaye kulo lonke ixesha uThixo umisela lo myalelo ungcwele, kwaye ngumsebenzi lowo ongekho lula. Ndingavuya kuphela ukuba nguThixo owenza zonke izinto. Ukuba ibingumsebenzi wam lo, bendiza kusilela kodwa uvakaliso luthabathe indawo. Kwaye phantsi kovakaliso uThixo wakha ibandla lakhe. Inkosi yakha ibandla layo phantsi kokuvakala kwelizwi lesiprofetho esinikiweyo umntu ngamnye kwimbonakalo epheleleyo nomyalelo. Mangabikho mntu obambelela kwingcinga ethi uThixo wakha ibandla lakhe kuyo yonke indawo. Intetho entle leyo, kwaye omnye unqwenela ukuba ibiyinyaniso. Kodwa uThixo wakha kuphela ibandla lakhe apho ilizwi lakhe lihlonitshwa khona, apho anokwazi ukuba asebenzise ulungiselo aze akhuphe umlinganiselo wokuphakamisa ilizwi lakhe apho athethe khona, hayi apho abantu bathetha khona ngelizwi lakhe, kodwa apho yena ngokwakhe anokuthetha ngelizwi lakhe. Kwaye ndiyakholwa ukuba sithe saba namava ngako oku kumlinganiselo omkhulu. Kwaye ngokunjalo sithe saqaphela ngenceba uThixo uthethile nathi ngalo ilizwi lakhe. Kwaye eli lizwi esithe salinikwa
at that time from the mouth of Paul
liyafana nelizwi elanikwa uTimothy ngela xesha ngokuvela emlonyeni kaPaulus. Kweli xesha kuvela ke emlonyeni womthunywa wokugqibela lo uThixo wamthumayo ukuba azothetha nathi. Kwaye uPaulus uthi ukholo emandleni abo gqibe
God has given us.
Mabalwe emandleni abo. Akumelanga silwe ulwe ngamandla akho kodwa ngamandla akhe. Ngamandla elizwi uThixo asinike lona beyisile ngegazi lemvana nangelizwi lobungqina babo apha ithi uzama umzamo omhle wokholo. Bambelela kubomi obungunaphakade olo uthe wabizelwa kubo, waze wangqina ungqino oluhle ngokunjalo ngokunjalo. Ngoku umqolo weshumi nesihlanu,
who is the blessed and only potentate
ayakukubonakalisa ngawakhe amaxesha lowo usikelelekileyo ukuphela konamandla oku kumalunga nokubuya kwenkosi. Kumalunga nento esiyifunde kumqolo weshumi nesine, ukuba ugcina umthetho lo ungabi nabala ungabi nakukhalazelwa kude kufike ukubonakala kwenkosi yethu Yesu Kristu. Ayakukubonakalalisa ngawakhe amaxesha lo usikelelekileyo ukuphela konamandla ukumkani kakumkani unkosi kankosi okuphela konokungafi ehleli ekukhanyeni okungena kusondelwa ekungekho namnye kubantu owakha wambona nonako ukumbona. Kuye makubekho imbeko namandla angunaphakade. Ixesha lokubuya kwenkosi lithe lalungiswa nguphela ngulowo onamandla, kwaye lo ke nguThixo uSomandla. Akekho umntu onokulenza lifutshane eli xesha, kwaye akekho umntu onokulenza lide. Ndiyazi kuba iingcinga zakho ngoku zityhila ziya kuMateyu sahloko samashumi amabini anesine apho kubhaliweyo uba ngenxa benyulwa ngaloo mihla, loo mihla yaba mifutshane. Mandenze nje intetho enye. Funda uMateyu 24. Kumxholo omnye. Ufunde pha ba thandazani ukuba uhambo lwenu lungabi sebusika okanye ngesabatha, kwaye ukuba kukhona umntu osentabeni angabuye ekhaya ayothatha into, ukuba kukhona umntu ophezu kwendlu angahli, kodwa makabaleke. Laa ndawo iyodwa nje yayibhekisele kubantu bakaSirayeli kwela xesha ngokubhekisele chithechithweni kweYerusalem kwi-70 AD. Ungakufunda oko unokungafihlisi. Kwincwadi yesibini kuTimothi isahluko sokuqala umqolo wesithandathu ithi, endithi ngenxa yelo thuba ndikukhumbuze ukuba usikhwezele isipho sokubabalwa kwakho nguThixo esikhoyo kuwe ngokubeka kwezandla zam phezu kwakho. Kuba uThixo akasinikanga moya wabugwala, wasinika owamandla nothando nowesidima. Ampha kula mazwi uPaulus uvuselela uTimothi ukuba asebenzise isipho sobabalo asinikiweyo. Ukuba asisebenzise sibe ngumlilo okhanyayo. Umntu othe wamkela isipho okanye ulungiselo oluvela kuThixo mhlambe angasebenzisi okanye angasebenzisi. Isipho sinikiwe ukuba sisetyenziswe kwa ubizo ulungiselelo ukuba luthwalwe kwenziwe into iNkosi eyithethileyo kunye nento ayithethileyo ayiyaleleyo ngokomyalelo awunikileyo. Singathabathela elizwi entliziyweni ngokunjalo nam ndizibandakanye kakhulu umqolo wesixhenxe, kuba uThixo akasinikanga moya wabugwala wasinika owamandla nothando nowesidima. Sele sivile pha kwilizwi lentshayelelo kuNehemiya pha ithi, musani ukumbambazela, musani ukulila, ngokuba lena imini iNkosi eyenzileyo. Kwaye ndiyayibhala ngokukhawuleza kwileta yam ejikelezayo yangoku ipha kude ekuqaleni, into ababuyayo abayifumeneyo uthuthu ukuphelelwa koncedo phambi kwamehlo abo bengancedeki, yonke into isusiwe emhlabeni. Kwaye ilizwi lasiprofetho liyavakala ithi, musani ukunxunguphala, musani ukudangala, kodwa vuyani, lena yimini iNkosi eyenzileyo. Oh, xelela umntu ofika ekhaya emva kweminyaka engamashumi asixhenxe yonke into anokuyicinga uba imoshakele, uze umxelele uba vuya, musa ukunxunguphala, musa udangala, ngokuba lena yimini iNkosi eyenzileyo. Ingxoxo yokuqala enokuvela ngenyaniso ingalula ngaphezu koba kuthethwe kunoba kwenziwe. Yijonge nje, kodwa yayintoni? Yayiyure kaThixo. Ixesha leNkosi elenzileyo kwaye ukhonxo kwakugqithile, babebuyela oko kokuphambi kwamehlo.
in a short time.
Yayingekuko oko kwavukayo ngokukhawuleza kwakheka ngexesha elifutshane. Kwakungekho mzila wokonakala nakanye. Yazi into endincumisa kakhulu uba ngala mini ngokukhawuleza baqala ukuvuyela isidlo seminquba bekhumbula ufuduko lobawo babo bevele iphutha. Zange balinde ukuba inqaba yakhiwe basingathetha lolo hlobo. Baqala ukumbulela uThixo ngokholo. Kwa uyazi into emangalisayo ngako ileyoba apha ayinanto yokwenza nofuduko lwaseyiphutha, kodwa kukubuyela ngokuvela ekhonkqweni kwaseBhabheli. Orokunjalo ababuyelayo bakhumbula ngovuyo olukhulu ufuduko oluvela eyiphutha. Obawubabo uAbraham, Isake noYakobi, uMoses. Into uThixo awayenzayo baze baqala ukudumisa benika umbulelo baze babhiyozela isidlo seminquba kwaye komqolo omncinci nje usukela kumihla kaYoshua uSirayeli zange akubhiyozele ngale ndlela kwakhona. Isizathu sokuvuya babesazi sithe sabuyisela uhadi lwethu luthe lathathwa saza nawo ngoku sisemhlabeni wesithembiso. Ngoku sifuna ukucula amaculo endumiso nembulelo enkosini. Kwakhona omnye angaza athi mani kancinci lisekhona ixesha lokucula. Ikhona into ekumele yenzeke kuqala apho. Okokuqala, mhlambi ukwakhiwa kumele kuqale, kumele kube khona into ebonakalayo apho. Ntanda, ukholo sele lubona into engekabi phayana. Kwaye ndiyanibuza namhlanje, ingaba ilizwi lenkosi zange lize kubantu bakaSirayeli ngomprofeti uYeremiya? Emva kweminyaka engamashumi asixhenxe uyakubuyela elizweni lakho lokuzala. Bama kwilizwi lesiprofeto sexesha labo kwaye bakholwa babuyela baze babeka izandla zabo emsebenzini. Ingaba kwahlukile ngoku? Ingaba sakhele esantini okanye simile apho singathi nje uPetros sinelizwi eliqinisekileyo lesiprofeto? Apho nenza kakuhle ukuba niqaphele njengokukhanya okukhanya endaweni emnyama. Lena imini inkosi eyenzileyo. Kwaye xa kubhaliwe apha uba uThixo akasinikanga umoya wokoyika kodwa umoya wamandla nowothando nowesidima. Kwaye oko uthetha ukuthi kukubekwa phantsi kwesimilo somoya ongcwele. Kwaye umoya ongcwele uqeqesha isidima kwizisekelo zelizwi likaThixo. Ukuzilungela kwethu akukho akuncedi kuThixo kwaye akuyi kuba njalo. Mnye kuphela umda esinokuthi silinganise ngawo size sigqibe. Kwaye elo ke lilizwi likaThixo. Kwaye umoya ongcwele uyasikokelela elizwini. Kwaye kuphela ngale ndlela apho sithi singcwaliswe khona elizwini. Bangcwalise ngenyaniso. Ilizwi lakho liyinyaniso. Ungcwaliso olungcwele lwenzeka elizwini likaThixo. Kwaye ukuba sikuye, kwaye amazwi akhe ahleli ngaphakathi kuthi, ngoko konke oku kunako kwenzeka ngalo ubabalo lukaThixo. Ndiyazi ukuba nathi ngokunjalo sinxunguphele, kwaye iimpiko zethu zithe zachetywa. Ndiyakwazi oko kunjalo, kwaye ngokugwetywa ngokomntu asinakuze sime kwakhona xa sijonge ngokomntu, kodwa sisukele ukuba sithe sajongana noThixo nobukumkani bukaThixo nelizwi likaThixo nabantu bakaThixo namandla kaThixo. Asinakulinge sigwebe into engcwele ngendlela yokubona kwabantu, kodwa sithetha ngokuvakalayo kunye nomprofethi uIsaya uba singakhula iimpiko ezintsha, sibhabhe njengokhozi, kwaye siya kubaleka singadinwa. Kwisityhilelo kwakukho izidalwa ezine, kwaye eyokugqibela ilukhozi. Kwaye ukhozi ayontaka ekumele ibopheleleke isemhlabeni. Ukhozi luvakasha nje kwixesha nexesha, yeya kwiindawo eziphezulu emoyeni, kwaye siphila kwisigaba sokugqibela, isigaba sesiprofetho kunye namehlo okhozi oluThixo asinike lona ngalo ubabalo. Ngaso isityhilelo sezibhalo zesiprofetho, ukuba singamakhozi ngenyaniso, ngoko siyawukwazi ukholo ukuba impiko ezintsha ziyawukhula kuthi. Singakwenza na oko namhla, sinokwenza nangeentliziyo zethu. Ndiyazi sonke sisachophe apha sicinga ukuba hayi ke kulungile. Ndithi kuwe namhla, sijongene noThixo kwaye uThixo ujongene nathi. Ngokuba silikholiwe ilizwi lakhe, manifunde enye into apha kwisahluko esine, iphaka umqolo wesibhozo, incwadi yesibini kuTimothi isahluko sokuqala. Ngoko ke musa ukuba nazintloni ngabo ubungqina benkosi yethu, nangam nambanjwa wayo, suka uve ububi kunye nam ngenxa yeendaba ezilungileyo ngokwamandla kaThixo. Owasisindisayo wasibiza ngobizo olungcwele, engenzi ngokwemisebenzi yethu, esenza ngokweyakhe ingqibo nobabalo esababalwa ngalo ngoKristu Yesu phambi kwamaxesha aphakade. Lwabonakalaliswa ke ngoku ngako ukubonakala komsindisi wethu Yesu Kristu, owakubhangisayo okunene ukufa, kodwa wabukhanyisa ubomi nokungonakali ngazo iindaba ezilungileyo ezi, endamiselwa zona mna ndaba ngumvakalisi nompostile nomfundisi weentlanga. Ingaba la ayingamazwi angcwele onke welizwi likaThixo kumprofethi uIsaya sifundile ukuba uya kufincela ukufa eloyisweni apha sixelelwe. ukuba uthe wabususa ukufa kuyinyaniso kugqityiwe kususiwe hayi kuphela oko kodwa uthe wazisa ubomi nokungonakali okunye uyakususa okunye ukuzise ekukhanyeni lubaba lolunjani yivangeli enjani umiyalezo wovuyo wenkululeko oza kuba ngamandla kaThixo kwabo banokukholwa ngokuvela entliziyweni uPaulus wacela umngeni kuTimothy ukuba abe lingqina lenkosi aze angabi nantloni ngaye njengoba usazi uPaulus wayenesitshilelo ezibalulekileyo malunga nebandla malunga nexwilo malunga neento ezininzi ekungekho mpostile owakhe wabhala ngazo ngaphambili kodwa ngokunjalo kwakumele agcine yonke into ingolungelwano olukhulu kwaye kwakuhle kunjani kubazalwa nabatsha abangathanga kuphela ndingqina inkosi uYesu Kristu ungumsindisi wam kodwa abanode okunjalo ndima nento uPaulus awayivakalisayo kwaye uPaulus uxelela uTimothy ukuba angabi nantloni ngaye ngokunjalo yayibandakanywa neentloni nokungathobeli emva phaya kwakukhona umntu wangaphandle kodwa uThixo wayenaye bonke abo abama kunye naye abama noThixo ngoba uThixo wabiza wamisela wamyalela kunjalo ke nalapha kuthi kweli xesha kunye nomzana uBranham ayomeko yethu sijikelezana nomntu omnye ukuba senza kanjalo kuphela ngokuba sithe saqaphela ukuba wayesisitya esanyulwe nguThixo kwa inkosi ithe yatyhila zonke izinto ngokwesishwankathelo ngolungiselo lwakhe iintetho zesiprofeto zithe zenziwa kuthi kule mihla kwaye kwezi ntetho zingcwele kukhona amandla angcwele ngenxa yam nangenxa yakho ukuze sikwazi ukulwa udabi lomoya ngamandla kaThixo ekuvaleni mandifunde into ekumele ishwankathele yonke into isibonise ukuba mhlambi yintoni eyayithetha lukhulu kubapostile umqolo weshumi nesibini endithi kananjalo ngenxa yelithuba ndive obu bunzima noko ke andinazintloni kuba ndiyamazi endikholiweyo nguye kanjalo ndithi ndeyisekile ukuba unako ukuyigcina into endimphathisileyo ese kuloo mini ingaba elo ayilo lizwe elimangalisayo uthatha ukuva ubunzima kweli xesha kwangoku njengento encinci kwinxalenye yakho kodwa ayona nto enikumdla leyo ngokuphakathi naphakathi kodwa into eyona nto ibalulekileyo kulo mqolo yile ntetho ithi ngokuba ndiyamazi endikholiweyo nguye ingaba uyamazi ingaba ndiyamazi ngokunjalo ngoko kumele singaliphosi ithemba lethu ngokuba liya kusinika umvuzo omkhulu kuba bonke abo banyamezela kude kube sekupheleni elo lilizwe likaThixo Ndingawufunda lo mqolo amatyeli amaninzi kuba ndiyamazi endikholiweyo nguye. Haleluya. Kuba ndiyamazi endikholiweyo nguye.
Who was it? The same one who called him.
Umbuzo. Yayingubani na?
Who sent him?
Kwalo umnye owambizayo, owathetha kunye naye, owamthumayo, owazityhilayo kuye, kwaye nalo umnye lo wabeka kuye ithemba lakhe, inkosi yethu kunye nomsindisi, ntanda, okufanayo kwinyaniso kuthi sonke. Sithe sabeka ithemba lethu asalibeka mntwini. Kungenjalo besiza kubekwa elihlazweni. Kusabhaliwe akekho umntu oya kuhlazeka othe wabeka ithemba lakhe enkosini omnye angongeza enganyanzelisi. Bonke abangalibekanga ithemba labo enkosini kumele ukuba bahlazeke ukuze bakwazi ukufunda baqalele kwakhona babeke amathemba abo enkosini ukuze bangahlazeki ekupheleni. Ndingakukhwaza oku ngathi lilizwi lexilongo kuthi sonke. Ndithemba kuba wonke umntu angathetha into enye ezintliziyweni zakhe ngokukhwaza okukhulu abanako kungekho mazwi. Kuba ndiyamazi endikholiweyo nguye. Kanjalo ndithi ndeyisekile ukuba unako ukuyigcina into endimphathisileyo ese kuloo mini oku kuhamba konke, hayi kuphela ukuthemba ngento eyadlulayo nexesha langoku kodwa umthembe kude kube yiloo mini xa inkosi iya kubuya izothatha abangabayo. Ukuqiniseka ukuba unamandla ngokwaneleyo, sonke siyakholwa oko, awubambelelanga kuwe okanye kwinto uThixo akunike yona, kodwa Thixo ubambe wena kunye nento athe wayiphathisa wena esandleni sakhe. Bonke abangcwele basesandleni sakhe kwaye baqaphela ukuba uyakhokhela, ukhokhela abangcwele bakhe ngokumangalisayo ngaba elo lizwi elihle. Asomelezwanga na elukholweni? Ingaba siwaqondile na amazwi enkosi? Ngubani okholiweyo ludaba lwethu? Nengalo kaYehova ityhileke kubani na kwabo banokuthi ndiyamazi endikholiweyo nguye, lo endithe ndamthemba kwaye ndiqinisekile ukuba unamandla ngokwaneleyo ukuba agcine izinto andiphathise zona kude kube yiloo mini. Eso sisiqinisekiso esisikelelekileyo esifuna ukuhamba naso ukusuka kule mpelaveki njengoba siqhubeka kuhambo lwethu lobomi. Kokubini, kuqala ukuba iziprofeti zithe zanikwa ukuze zibe ngamandla kaThixo kwabo bakholwayo. Kwaye aba bantu ngoko banokungafihlisi kulo othethileyo kubo. Bamazi abakholiweyo kuye, abo abathe banikela kuye imiphefumlo yabo, kwaye unamandla ngokwaneleyo ukuba agcine abagcine kude kube yimini yokubuya mina ezukileyo yokubuya komsindisi wethu othandekayo. Thatha la mazwi wafaka enhlizweni, wakholwa, washukumisa, uthetha kuThixo uthi, Nkosi, eli lizwi ulithethile kum, ubuthetha nam, ndiyakholwa ukuba ndingowakho, undihlangulile, uxolele izikrexo zam, undibizile ngegama, ngegama lam ndingowakho kweli xesha kude kube sephakadeni. Ngoku kungqine, ngqine ilizwi lakho kuthi sonke ngomoya, ngomphefumo nangomzimba, ngokuba ndiyamazi ukuba ngubani na lo endithe ndabeka ithemba lam kuye, kwaye ndeyisekile ukuba unako ukukugcina oko endimphathisileyo kude kube yiloo mini. Nguye lo onokuthi lonke igunya linikwe mna ezulwini nasemhlabeni. Uvukile, weyisile ukufa, weyise isoko, ulugqibile ityala, uvukile ngosuku lwesithathu, uthethile nabafundi bakhe, uhlele gxebe unyukele phezulu ezulwini kwaye uza kubuya ngokukhawuleza. Makadunyiswe libongwe igama lakhe. Amen. Masimeni sithandaze. Ndiyakubulela ngokuvela kwinzulu yentliziyo yam ngayo le mpelaveki, ngalo ubabalo kunye nenyweba yokuba sihlanganiselwe ebukhoneni bakho. Nkosi ethembekileyo, ngawethu amehlo siyabona, ngezethu indlebe siyeva, ngeentliziyo zethu siyakholwa onke amazwi esiprofetho othe wawathetha, kwaye ngoku ayazaliseka. Nkosi ethandekayo, amandla angcwele athe eza kuthi ngako oku, ilizwi lakho linamandla okudala, amandla okusindisa ngenyaniso. Amandla akho o Thixo aselizwini lakho, kwaye ilizwi lakho zange labuya lilambatha, liyakuphumelelisa oko wena ulithume ukuba likwenze. Enkosi, kuba siyazi, siyamazi lo esimthembileyo, lo othe wathetha nathi, olizwi lakhe silivileyo. O Nkosi, singobani na ukuba uthethe nathi? Yayingubani uAbrahamu, Isake noYakobi? Yayingobani abakhonzi bakho nabaprofeti? Yayingabantu enyama negazi, kodwa babonyulwe nguwe. Ilizwi lakho laphuma laya kubo, babezintanda zikaThixo, abahlobo bakaThixo, abasikelelwa benkosi, abathwala imbewu, abalindileyo ngoku abokugqibela ukuba bangene kunye nabo, emva koko bamanyane bahlale phantsi esithebeni kunye noAbraham noIsake noYakobi. O Thixo mkhulu, siyabulela, ndumiso, imbeko nozuko.